Dia ugoti baby.
Ele
skibo. Vina bo. Billy Billy short time. Billy Billy. Billy nanyonyika
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tu huto mwana.
Billy
akule ndeke.
Billy Billy nanyonyika ye.
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tu huto mwana.
Billy
akule ndeke.
Nyamuanga mwakubumbane somalaika kanani. Olwanzulu abeluli to irenge shangete munani. You give me love, you give me sugar. Etanati kanitoka. Incheka nitamatuka. Nisi wandangira mamusoka. Echa senda wabihendula mombarara. Ebi nyonyo mocha nyebio sini webi kimbira. Ugoji baby. Kanyonyika
Pili pili
asatu sate.
Pili pili
tubuto mwana.
Pili
akule ndeke.
Pili pili kanyonyika ye.
Pili pili
asatu sate.
Pili pili
tubuto mwana.
Pili
akule ndeke. Nakupo nire kundinga kwanzire kuti yu. Enyonya dume ikahuluka kuti yu. Akasi kecha senda kaswire mweshangwe. Si ubye wabirie yo mwana wangwe. You give me love, you give me sugar. Echa nachi kanyitoka. Nje kanichama tuka. Echa fina boyi. You got the whole vibe baby.
Kanyonyika
pili pili
asatu sate.
Pili pili
tubuto mwana.
Pili
akule ndeke.
Pili pili kanyonyika ye.
Pili pili
asatu sate.
Pili pili
tubuto mwana.
Pili
akule ndeke.
Kanyonyika ye asatu sate. Kanyonyika ye asatu sate.
Entertainment.
Idia Ugoji. Superstar.
Love a band the beat now. Star boss events now. Hey. Nasalimia. Ukuba papa mbunda. Na papa festo. Umuzana. Alfred.
Moses Pius.
Ilibu.
Fait un autre verre.